This is so simple, hii game ni rahisi kama ping pong. Opposition wana dance uko TikTok, competition natafuna kama cha bo. You know what time it is, it's about time. 1-7 baby, check me. Nachoma vela fala akichoma picha, nasaka hela fala akisaka sifa. Kama Mr. Cobra kwenye mic vile natema, hata siko halfway washaanza kuhema. Some of these fans zamani walikuwa haters. Welcome to my world, nyote mwakaribishwa. This is utopia, huku there's no impossible. Na hii ni freestyle, ni mimi tu na microphone. Mi nikifika marapa wote on the floor, na wakiuliza I'm representing 254. Tuke jiji bagi mesundwa ndani ya kiondo. Uniza shanga the amount of kush we smoke. Chunga sana usi add up the amount of dudes we smoke. Ballon d'Or vile kijana ana ball. Mr. Palmer I'm so cold, when I shoot I never miss, and I'm aiming for the top. Chop 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 your money, mwaga ndani ya bukla. Wash wash londa money, weka kwenye bukla. I swear I'm so shy, kahubongi business. My mind on the sauce, I just wanna get paid. Yo girl on my bed, she just wanna get laid. But I'm tryna catch a flight, I don't wanna be late. So I told her use a finger, got a hop on the plane. I'ma let you suck this chuma when I back from LA. No disrespect, I mean no disrespect. This is so simple, hii game ni rahisi kama ping pong. Opposition wana dance uko TikTok, competition natafuna kama cha po. This is so simple, hii game ni rahisi kama ping pong. Opposition wana dance uko TikTok, competition natafuna kama cha po.
Yo, mistari mina drip kama papi metoboka. Monday to Sunday kadela ni komboka. Na grind mina grind juna dai kuwa moka. Warazia na sorora, sin kahora, nimesunda bakora. Chokora chokora ibaki jo amenyora. Sikia, unaningora si wendo limitoko. Na dai kuni chochati ilikuwa mboka. Ukisorora mabuda wamebonda. Mess one time mina kufanya mzoga. Mina zoza na zoza nikisonga. Boto mina choma, mistariko na flu ka corona. Wameshikwa na homa, sinka hora. Noma juu ya noma, songa tukisonga. Songa tukisonga. Niko maganji leo sipatikani. Mbogi majani tunazoza magizani. Nimejipin kwenye sin kujihami. Jaba mali safi lazima nitwe mabati. Niko maganji leo sipatikani. Mbogi majani tunazoza magizani. Nimejipin kwenye sin kujihami. Jaba mali safi lazima nitwe mabati.
This is so simple, game ni rahisi kama ping pong. Opposition wana dance uko TikTok, competition natafuna kama cha bo. This is so simple, game ni rahisi kama ping pong. Opposition wana dance uko TikTok, competition natafuna kama cha po. This is so simple, game ni rahisi kama ping pong. Opposition wana dance uko TikTok, competition natafuna kama cha po. This is so simple, game ni rahisi kama ping pong. Opposition wana dance uko TikTok, competition natafuna kama cha po.